fatahadoogii iyo daadadkii dheen sannadkii hor iyo weliba iyo hayna hanoo saameyn adag kuwa ledan bulshada qeybasha shalgidisan gaar ahaan haan nugula sida bogtaala magaalada baydhabo markii fatahaadii adeertii weliba markiiba is-abaabulaya bulshada qeybasha shalgidisan hanaas oo gurmudi oon sameyna dadka ka jaray xaaladda adaga. Haddaba meeta duurka iyo ururada kala hayana gurmudowka dadkii dhibaatada ku deertii fatahaadda maxamed abuukar cali guddoomiyaha ururka dado iyo sharxee duurkii ku qaadan samatabyowka dadkaasiya
una ku duulana meelaraawintii iyo gargaarintii bulshada iyo garab istaaga ummadda reer koonfur galbeed soomaaliya waliba marka koowaad oona diiradda saarane bahada madaasiyaal si loonku gudubo faday oon meel araayso loonku baha faday oo eh in meel araay nafta madaasi dhibaataysan badbaadada qofa madaasi disbii gali ma inbaahanyi gurmad inbaahanyi waliba meel araay aan soo beenay in biyo oo kale gudbi in meel araay idaas alaabta laan ku foofii oo kale meel araay garabshii la suruma unoo bulshada reer meel araay baydhabo kaaladaana waliba si toos aan ku shaqeynayna wadooyinka oo kale waxyaabaan ka dhib badan walaaytay wadada guud ahaan wadooyinku meel araay biyo fatahada saameyn meel araay turka ku baxayno idiidaha qaadayno ulaa une meel araay iskiraayno oo biyo sii moodayn idoy oo dhaxdun haayeen ilaa araay turka haayeen waliba meel araay taboqosho ka seedan araay turka dadkii meel araay guryaasha biyo sii boo dhaafiyan cuntadii oo kale meelaha kuku tabeen dhalateeda ulaadii meelaha kuku tabeen guryaalka muslimka ama darasada meel hayan iyo dulsaar iyo kayn wararka kowna soo bana waliba waa in meel araayuso dadkaasi gargaarkaas oo degdega oo caawintaasi una aan soo bana una bulshadii meel araay lambajidka marowna kaaladaana asaab ahaantii mahan hataa waliba loku ihaabay meel araay dhibaatooyin kale unabahanoo dar una badbaadaas ka jarnay dad mobaalada bii galaano meel araayuso in sheegada dhibaatooyin kale oo meelahaasi ahnoo deerto laakiin ummada badbaadaana ilaahay daraadiis aan shaqeeyaan meel araay horan kusii socdaane walaahi madaa suubs ma suubsan walaa kale ku tabahay runtii asaabta unu kumid hata qaarjo babiyoba bii qaadeenba meel araay saar ila ka badbaadeen marka taas iyo ficilka koowaad una soo banay hay ficilka lamaad una soo banay oo astima una ku duulana si markaas bulshada garab lan suruma dhibaatada meeliyasooda guud an saameyti ayaa meel araay asmanta kasoo biyaanay meeli markaasi dhibaatadaasi ka dheedi iyo waliba si toose aan ka gudbiyaanay gudiga madaxweynaha magaawe mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagare
dhinihi kale guddoomiyaha ururka dado maxamed abuukar cali iyo waliba usoo ku hadalay walyaaboleku baradii fatahadoogii sanadkii hore dhiyaan ee ambaahan mar kale intii laka diyaar garooba
masiibooyinkun dhiyaan masiibooyinku dhinanka jaraana waxyaaba madaasi banaadinka antis ka sababo in yadhiid iyo waxyaaba oo rabaani ah waxyaaba siibooyinka rabaaniga ilaahay meel araayso ciqaab oo meel araay ummato muslimiinta ee dalka meel rooga ama ummato dalka dadka adduunyadoona dalka ka roong usaan diraw marka bulshada waliba aan sheegane masiibooyin ka dhiyaayaan oo climate change-ga sababo isbedelka cimilada sababo walaagay hortag leh in meel araay lagu hortaga oo lagu agalada meel araay alwiqaayatu khayru min alcilaaj ini wala marbu aha inta marka koowaad meel araayuso kortag lan soobi masiibada inta keendhin hortiya may kortag laga soo biya wala jaraa boholooyin dadegaw boholoogaasi may boaman hayn webiyaalka oo kale agaarsho meelo sheeba sheeba dad aada indegaw jara xaafadka weel dhadow iyo markaas aan islahayn meelo bii dad hangalay oo aan islahayn haddii roobkooyna waa aragaas meeli oo bii wada buysmay guryaalkii wada qariyaan taas marka taanda dhiidi amalo se ka hortagaan waliba si toose meel araay in la hadalaana dadka deegaanaynta soo biyaayaan maamulka ama maamulka degmadii oo kale waliba aan sheegana guddoomiyanka xaafado oo kale xaafado la degow in asmanta laga soo bi la qiimey meelun bii fadhuwa bii mareenga may eyn warka noolada kore yacni in hadba lagu fiiri noos oo kale dadka xaafadaas lan degow xaafada meel araay la suubiyo horti inta lan degna qiimeyntaas la suubi haddii bii mare et meel araay lagu wareegada meel kale lan bedelada baydhowinta dhulshana bileerany inni meel kale lan bedelada taasaa meel araay bulshada iyo maamulkana gudbiyaan bulshadana sheegaan
xilli roobaadka haddareere ee guugiya waliba haddana laka muujiyaya walaaxki eedan intii markaasiya suurtagal naqdo korta in roobab wadan fatahada iyo daadad ku dhalado kora taasi hadda durba dowladda soomaaliya ku saartay degninka eedan intii markaasiya meelo dhibaatada sida fudud dadkaha ku deeri korta iyo iskuga guurana.